Joshua 5 verse 1. Kwathi onke amakhosi ama-Amora engaphesheya kweJodani ngasentshonalanga, nawo onke amakhosi amaKhanani engaselwandle esezwa ukuthi uJehova womisa amanzi seJodani phambi kwabantwana ba-Israyeli saze sawela, iy'nhliziyo zabo zaphela amandla, kungabe kusaba khona sibindi ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli. Verse 2. Ngaleso sikhathi uJehova wathi kuJoshua, zenzela omese bense ngensa, ubuye usoke abantwana baka-Israyeli ngokwesibili. Verse 3. UJoshua wazenzela omese bense ngentsha, wabasika abantwana bakwa-Israyeli edulini lamajwabu. Verse 4. Nasi isizathu uJoshua abasuka ngaso. Bonke abantu abaphuma eGibhithe ababengabesilisa, wonke amadoda empi bafa ehlane ngasendleleni sebephumile eGibhithe. Verse 5. Ngoba bonke abantu abaphuma babesokiwe, kepha bonke abantu abazalwa ehlane ngasendleleni ekuphumeni kwabeGibhithe babengasokanga. Verse 6. Ngokuba abantwana baka-Israyeli bahamba iminyaka engamashumi amane ehlane saze saphela isizwe sonke, yiwo amadoda empi aphuma eGibhithe lokhu engalalelanga izwi kaJehova, afunga kuwo uJehova ukuthi akayikuwabonisa izwi uJehova alifungela oyise ethi uyakusinika lona izwe livame ubisi nezinyosi. Verse 7. Abantwana bavusa esikhundleni sawo bona uJoshua wabasoka ngokuba babengakasokile, lokhu bengabasokanga endleleni. Verse 8. Kwasebeqedile ukusoka abantu bonke bahlala ezindaweni zabo eKamu baze baphola. Verse 9. UJehova wayesethi kuJoshua, namuhla ngilethulile kini ihlazo laseGibhithe, ngalokho igama laleyo ndawo lathiwa yiGiligali kuze kube namuhla. Verse 10. Abantwana ba-Israyeli bamisa eGiligali bagcina iPhasika ngosuku lweshumi nane lwenyanga kusihlwa emathafeni aseJeriko. Verse 11. Badla ezitheleni zezwe kulanga kusasa emva kwePhasika amaqebelengwane angenamvubelo notshwele ngalona lolu suku. Verse 12. Imana lanqamuka ngangomuso nxa sebedla ezithelweni zezwe. Abaka-Israyeli babesaba nemana futhi, kepha base bedla ezithelweni zezwe laseKhanani ngalowo nyaka. Verse 13. Kwathi uJoshua esengaseJerikho waphakamisa amehlo akhe wabona bheka, nanso indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni sayo. UJoshua waya kuye wathi kuyo, uvuna thina noma izitha zethu na? Verse 14. Yathi, qha, ngifile njengesikhulu sebandla likaJehova. UJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Verse 15. Isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua, khumula isicathulo sakho onyaweni lwakho ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. UJoshua wenze njalo ke.